tshwareleng
wa lamolega mo 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 tshwareleng
Maswabi kamwane
wala mulega mutswarele
elune ne ke motshepie ka matla
wala maswabi kamwane
ke maswabi kamwane
wala mulega mutswarele
Maswabi kamwane
wala mulega mutswareleng